one.
Ya futi wabwela wa kukacha music.
Z1.com.
Tati shire buino tupele kwa chance. Shire X15.
Ultimate Vibes Music.
Imwe ni ale fakuta nama.
Tefionze fisho tanga malaiti. Fingi fila sangwa kuno shanti. Nika small combo ni pati fiat chitikamo. Kwa iche tupele wa kudwa mafumo.
Mwe wa tigengeche mwe wa temwe mpia. Fionze fila sangwa takuwa no kupia. Tatu iwa ni swebe fila nga top sanga wapia. Line 4, line 5, hap sanga wapia.
Fiari sangwa.
Tisama kwaita tufuma kukombon. Tuenda clean test utumole common. Sidichi nikabala karaba kukombon. Tachuma lulinga bali wastabon. Kuchuku wento kama na matibon. Kukombon. Tauchi tsikanga taupanga baton. In you die today is the lesson. Baka fabu tushari butu kenzoni. Umwipa na banko vai kwata kwenkani. Festival waka nishu wa manani. Walaki ni mshansi bali bako shabu nani.
Tefu mse fisho tanga malaiti. Fingi fila sangwa kuno shanti. Nika small combo ni pati fiat chitikamo. Kwa iche tupele wa kudwa mafumo.
Mwe wa tigengeche mwe wa temwe mpia. Fionze fila sangwa takuwa no kupia. Tatu iwa ni swebe fila nga top sanga wapia. Line 4, line 5, hap sanga wapia.
Fiari sangwa. Fionze fiari sangwa. Fiari sangwa. Fionze fiari sangwa. Fiari sangwa. Fila sangwa kuno shanti. Nika small combo ni pati fiat chitikamo. Kwa iche tupele wa kudwa mafumo.
Mwe wa tigengeche mwe wa temwe mpia. Fionze fila sangwa takuwa no kupia. Tatu iwa ni swebe fila nga top sanga wapia. Line 4, line 5, hap sanga wapia.
Fiari sangwa. Fionze fiari sangwa. Fiari sangwa. Fionze fiari sangwa. Fiari sangwa.
Ya Musambia te Tanzania.
Tabeza sanitari fuka chirumendo. Wala kala vata kwa wali duwe kwenye.
Ndekwe wafe chishinka midi. Mwame wansala techa sunge family. Ekuno weta bele fumova mpoka. Wasa uja ushijala e uja chitika.
Sisori na mimba ndani ya kupasa. Zi kaishu ni basa. Nobulo shibala tola pa mla basa. Eko wapata zigiri tava basa.
Fabrike zivese nishina fika kale. Mawetu wapole tesi wapala mi.
International manager Aisha Njoz Oiro machine Havana kumabwe Sipto lakini King be the expenser. Tuka safika paka tuka stang. Chika mipesa na kuwa zira divange. King TP Mr. Anta pake tike. Aiju papa kita chimani.
Spy J ara paso ruezi. Joe Mike paso ruezi. Irinso padinso ni TSK. Karubula season toto anupa boja. Fakiri skandala maipi man. Tesinda beko sami simbo. Bojita jika ushika van. Uso ni klasik B-Nation Zion. The owner speaking upashi wa mwewa.
Gangsta kacha tajpobe para losi. Twari kakushai fela FG the bossy. BPC
Caps International
Jemocho.
Gacha
music.
Speaking all your voice. Presentation. Catch a music catch fine.
Zedwap.com.